professional. Waku handle the way you take me to the angle. When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, no, I give you baby carigo. Kidogo chango no chango, ongeza njonjo madokido. My sherry coco, kwa balidi ni peyoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa noto. My sherry coco, kwa balidi ni peyoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa noto.
Para na we, para na we.
I want to see you dance.
Para na we, para na we.
I like the way you dance.
Para na we.
Sokota, jicho lako lege lege lina dondoka.
Nakuuliza,
hivi unakamota. Panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza.
Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa pasi. Sura mbaya dawa yake makeup. Uwe kiwembe, nakula kiporo. Nimesha penda sijui kasoro. Jirembe, uwe mororo. Kama huna shepu vandi godoro. If you want my heart, oh, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. My sherry coco, kwa paridi ni pejoto. Yundo ituange kokoto, peku peku kama mpoto.
Para na we, para na we.
I want to see you dance.
Para na we.
Katamu mina kajua uwa. Na kanavojisha uwa uwa.
Ulinipipi.
Sinapu na vima uwa uwa. Kidomo denda ngozi murua uwa. Ausha, ashawa, pauka, pakawa, inuka, pagawa. Zinduka, mandawa, pinduka, kagawa, karuka, mabawa.
I want to see you dancing.
Para na we. Para na we.
I want to see you dancing.
Para na we.
Check you wanna on a wave, check you wanna on a wave.